Kayunga, yeah.
Bwe chivanga maida kenda zitandisa chigere chimu chitegeza gwe wansobozesa okutuko kwavula nokutambula era mubiwonvu nemiga bwokulembera nengera gyendaga kakano mundowooza sabondoleze. Lead my way, oh God, bless my days. Bonkulembera, entalozi wangula. Lead my way, oh God, bless my days. Bonkulembera, ensozi nzibuka. Tasabalala bobulimba kuba simanyi mutufu na mulimba leka mbere endiga gy'olunda wogamba nkwate mukama wengenda abateze enjala mpangu bagaludde buli omu muyala byansi ebibatabudde fenna mu lugendo buli omu ali kulwe. Lead my way, oh God, bless my day. Bonkulembera, emitego gisamba. Lead my way, oh God, bless my days. Bonkulembera, tata, enjazo ziyuza yuza gwe. Tasa nyweza, mukama nsabo nyweze. Nkusaba ntasa nyweza, ntaso nyweze Ntasa nyweza, mukama nsabo nyweze. Nkusaba ntasa nyweza, ntaso nyweze tata. Mubiwonvu nemiga bwonkulembera nengera gyendaga kakano mundowooza sabo ndowoleze mukama ndowoleza. Father God, bless my day. Bonkulembera, entalozi wangula. Lead my way, oh God, bless my day. Bonkulembera, ensozi nzibuka.
Jaja bless my day, bless my way. Jaja bless my day, bless my ways. Jaja bless my day, bless my ways. Jaja bless my day, bless my ways. Father bless my day, bless my ways. My day, bless my ways.